Get free music on mdundo.com.
Wuol nyamanyala, an kikulimita bwana. Sani munyalo ng'eyo ni gweno onge lembe to pod inyalo pade. Kata winy bende fuyo to okinyal dhi mabor gi shida mag dak. Wanwa chako tweye gi wuol nyamanyala. Yaba yaba dudu. Kikulimita, mtu anago visa. Adwana idhi ndege ya perform Ibiza. Grami ya tatu njipate uko Geneva. Na watoto meiva na mapesa pia na dinga. Tokata kulimita, bado mini achiever. Mini believer, mini intruder mupita na wavuruga. Ini tahadhari na onyo siati na complain. TikTok nafanyi meshika so nita maintain. Naleta kili kwa table, I got them big brains. Ziki majanga na shida, don't think we love fame. Gabiro ni spita, soti kwa speaker. Luku ya jana sia leo, cheki masnika. No validation lakini bado nasikika. Million streams kwa mwezi uwezi nipita. Gabiro ni teacher na wafelisha. No motivation lakini bado napita. Kikulimita, kikulimita, we urulimita.
You cannot come.
Kikulimita, kikulimita, we urulimita.
Ano Kenya.
Kikulimita, kikulimita, we urulimita. Kikulimita, kikulimita, we urulimi. Obado jomalimita, gigigo miweye penka. Adaka yweyo kenda chimo okilichna. Kagolo tumto kidwa uye kikidisa. Atimo tija kaka eroba na boka nyisra. I don't need attention, I'm saving for pension. Niko kwa tick na talk apo kwa mention. I'm changing direction, talent on ascension. New direction wako api in contention. Mini fast ya likuja after orientation. Kupanda na zidi, I'm moving against your gravity. Kipanidwa tera, adidala, adilimiti. Album ni ya pili na title ni Off Your Gravity. Kikulimita, kikulimita, we urulimita.
You cannot come.
Kikulimita, kikulimita, we urulimita.
Ano Kenya.
Kikulimita, kikulimita, we urulimi.
Ase wajo no Kenya.
Kikulimita, kikulimita, we urulimi.
We urulimita.
Kikulimita, kikulimita, we urulimita.
You cannot come.
Kikulimita, kikulimita, we urulimita.
Ni machuango bungu gitpa geringo daradara.
Anki kulimita.